yamde jetati pawi silmaji chapantati do e Dakar yonti wakati nantinde on kabaruji di
Aisha Sow.
Ko buri tengtude e kabaruji di ko hande uddita orgal sumgoji sardi yankoji togo badawal enera jonte didi ko nyane nogas e jena indu lewru sumgoji di mbadata to Niger yoga e pelle civil jinganoje lamu fadengu noddi aseta hande sepo e lamu beledi ni nyame pandare mabbe e koyo ko namdade jaltugol kono amerike e der leydi ndi Israel kono ko be mabbe mbadi piyande musde kadi hanki e de Gaza gubali Iran fade e Israel ko hunde tinde wonande jogido kongol galle la mordo America ko dum woni tobbe modede joni joni jaccene teddube hedibe RFI fulfulde on calminama bismillah mon e jonde men kabaruji Nigeria wonti leydi adinde e winderande nanude pesikesi ngam habade rafi menejit ko dum sakti hanki fedde aduna yankore tambinde cellal OMS di pesi biete di himen 5CV o rafi ko bondo baro kono di pesikesi ma waw waylude laykol ngo nyaw e ciogol pitali ko dum beydi hen horejo nde fedde OMS e cimtol garal di pesito Nigeria mabbe du battinde be e fandare mabbe libde o rafido e hitane ujunajili e chapande tati e wi mako ko hande uddita orangal sumgoji sardi yankoji togo badowal e ndax jonte didi ko nyande nogas e jenay ndu lewru sumgoji di jubbinte so wonano ko fo nyaksingbe horejo leedi ndi dirtinodi ko nyande nogas ndu lewru ndu gon den di woteji mbadanno lundibe lamgu no mi jita wedi e di woteji subor e député en katonen jantore umuba
i woteji subor di sardi yankobe ardotobe diwe na taye der tarika togo o subago député en bura habede en der mu tentinigila obuk keso waylirdo sariyaji leedi ndi windita dun ko gila nyande no gay e joyi lewru yawtundu ndu wadi Depite laamu ngu subi saria waylirdo dosnga leedi ndi saabi lura hakkune mabbe e lundibe laamu. Hari, ko laamu hore yaku, juni hibe yeli yobunu laamu sardi yanku. Horejo togo on, ninni no jabu golo saria keso fino butu tabitira ka leedi mabbe. Lundibe laamu no tanjini ngal oranga wunungal e fuktade do wali totope no be andi nirabipe leidindi ko beye sobe fala kon halorade ngu laamu. Be lundibe no tentini dirtingol de wote e hollugo hide wadude e der jonte didi kadi ko sedeji be horebe no fala bonnugol e boje de pelle politika lundide. Lam
ngoja ene woni e alhali o blogueur ginenaajo Jibril Agisilla o activiste jo nyingo wala mu colonel Mamadi Doumbouya jaga ko alkamisa do e leydi Senegal sabunat gol e derndin leydi gol doftaki sari o alhali en foti labbitinede talata to suudu nyaawirdo Dakar sari ya Senegal ene waawi jettude pelital riwtudemo o fay leydi mabbe ko dum woni ni ngoja o mo ganda ko awaka mako e pelle e daraniide hakkeji netanke en kalino en gardindi kabruji men to Niger yoga e pelle civil jinganoje lamu fadengu no dia seta hande sepo e lamu goleji ni nyame pandare sepo mabbe go ko ngam namdade jaltugol kono America tawabe e der wertango leji ndi dum ko e saha mo ganduda balde tati tiagal lana weyus risi juri no ma nyame tellini soldasibe hewbe risinabe yadude e kaborde ketrenen humpito Aissatou Ly
ko hewbi pada e seppo hango waddi aset hande ndi e lawi nyami e nokku unité de place de la concertation pelle jinganoji lamu gu noddi seppo mbele namdade amerika itte holi mbiyen yaltina kono kobe mum e leydi ndin ko buri ujunere solda sibi amerika tawa e wasaha tonto niger ko buri hewde mabbe ni ngoni ko e dak kono weyi wongo e sare wala mbiyen diwal agades yilla lewru jabbinu ndu Niger fuddino nyingde e namdade golital hakkunde mum e Amerika e bangi ndenagu ndarte e on saha risi kanyum kam fuddima golidade e Niger mbele wallude dum e bangi ndenagu alarba jabbine nde lana risi jippini nyame kene yaha e solda sibi temedere fof ko risinabe yadude e kabord e kewde e wi jayni ngindi leedi ndin tele Sahel garangal be solde sibi Rusi ko bele heblude kono Niger e naftorgol kaborde de Rusi addi e leydindin den kaborde kadoje piyande e ko nandi hen andi de dum non e fuddoraki Niger sabu Burkina e Mali fuf leydi tawadi e fedde AES ndartini gile lebbi kewdi hande e golidal mum en France ha e leydi godde ngam wawde golidade e Rusi
Israel ko non ko be mabbe mbadi piyande musde e kadi hanki e der bande de Gaza gubali Iran fade e Israel ko hunde tinde wonande jogido kongol galela modra America kalfinado jokundira la America Anthony Blinken namdima nando mum machine Turkey Arabi Saudite de jamnata Tehran haytude kala ko fate e jangu fade Israel Hezbollah Liban e bange mum nantini hanki werlade ko bo e roketaji sapu fade e jodorde Israel gam yoftade piyande ndin leydi e fade e Liban e worgo leydi ni peyiba ma uddu jango ambassade mum to Tehran gam rentade ko dum nantini hande jagorgal mabbe kalfinangal jokondiral leydi gal pellital jotondiri ko e lural hakunde Iran e Iraq hakunde Iran ambiyen e Israel jagorgal gal beydi e gol timtol mabbe ngandu ma aleta mabbe ngandu so tawi ambassade o udditat altini wala to Haiti gomu lamu fadeo padanongu no fewi to Haiti jojinama hanki lewru tiagal nantingol dotagol golle horejo jagorde o Ariel Henry tafgol ngu gomu pongo artirde dejere nder leydi ni lawlina ko e decret mo ari e sifi hapungu gomu gasata ko jeedi lewru dida buru hitan ujina jidi e nogas e jegom teddube hedi ko do tongoden kaburuji di on jarnama e kettugo